Yanteye inkovu n'ubungubu zikinoneka nkarushaho kubabara bashije dati genda ryawe afite amatwi ntanyumve urungano rwese imihigo ushimisha ababyeyi babo nzagushimisha gute mama we eya 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 uzaze nanjye nzateta mbereye nk'abandi bana uzaze nanjye nzateta uzaze
Uzaze nanjye nzateta uzaze mama.